Fragagato recipe.
Lali, penzi langu, cheko mwanzo tamati kilio. Muda kenda, kila napopenda maudhi, tazidi jipa jeraha, najuzisha sura. Kwa soba moyo ungalikuwa na zipu ungefunga usipende tena. Oh moyo hawapigwa na bipu bado nagangana kubiba maji na tenga na roa na mwenyewe nafanya ujinga bado najicheka mwenyewe washimu tanga ni pemba tina kula silewe kumbe nafanya ujinga. People.